Afle Dibala.
Excalibur.
I say eh, 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 eh. Say me yeah, 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 yeah. I say clap, 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 clap. People jump, 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 jump. Zuka my panda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani. Zuka my panda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani. Ugumu wa maisha wana soma sala. Kanibalika ukuta bijika. Ugumu wa maisha mjini hapa soma sala. Mwayabona umechalala na bado umelala.
Simu inaita USA, simu inakata nipo UK. Watoto wa squeeze ya wana tabay. Wanataka kwenda kuslay to pay. Kupigia picha na sanamu la Mandela na bishopping shopping always say. Anko boda boda tafuta mali. Tafuta mwali unataka shari. Nchi yenyewe jua kali. Mambo yenyewe ni hatari. Na mwagarazi watu mshike mshike. Na funga kazi watu mpishe mpishe. Na mwagarazi watu mshike mshike. Na funga kazi watu mpishe mpishe. Nasema
Zuka mwepanda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani. Zuka umepanda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani. Kinyonga sitaki taki mara pinki kaki mara black and white. Oyongea mina kula bati the matter of fact life yako what. Jumpy jumpy no position. Now you need to make decision. Au mpaka nikufundishe. Nikupe muziki nikubugishe.
Na mwagarazi watu mshike mshike. Na funga kazi watu mpishe mpishe. Na mwagarazi watu mshike mshike. Na funga kazi watu mpishe mpishe. Nasema
Zuka umepanda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani. Zuka umepanda, panda kichwani. Nataka kutamba, tamba wanjani.